Calypso. Mama, pick it up.
Mama, eh, mama. Mama, unatesa.
Mama, eh, mama.
Kwa kwele wapendeza.
Unatucheza tombolo. Ah, unatucheza jingala. Ah, zone chini cheketa. Ah,
mama, unatesa.
Mama, eh, mama. Cheza kama doido, mama. Mapenzi na pagawa, mamanjo tucheze kama kawa. Napika chakula na pendeza, wachana na wale ni mapala.
Mama, eh, mama. Zingirisha kama dufula, Nairobi mbaka Kambala. Wacha wabonge tu mapala, mchana usiku watalala. Kwanza mama unavyongara, mwendo na shepu na sinziaga.
Mama, eh, mama. Unavyocheza dombolo, ah, unavyocheza lingala, ah, chonde chini chekecha, ah,
mama unatesa.
Mama, eh, mama, cheza pole pole, mama, wanakereka, wenye wivu wanakereka, wanakereka, wajinyonge wanakereka.
Chekecha, 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 mama.
Mama, eh, mama.
Mama, unatesa.
Mama, eh, mama.
Kwele wapendeza.
Unavecheza dombolo, ah, unavecheza lingala, ah, chone chini chekecha, ah.
Mama, unatesa.
Chekecha, 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 mama.
Najikina kwa kinyonga, mama.
Ah,
I'm gonna see you.